Mayibongwe inkosi. Unoyolo lo unesiqinisekiso enhlizweni yakhe. Ndigqibo kuthi nje kumfana ebekwisimo esibi kakhulu. Mamela. Ndiyazi ukuba ndiza kuba phayana. Emve koko waphendula wathi, ewe, umzana uBrenham wathi, ndiyathemba ukuba ndiya kuba phayana. Ngoku ungubani wena ukuba uthi nje ndiyazi ukuba ndiza kuba phayana? Kwaye ngenxa yokuba isimo sakhe besisibi kakhulu, ewe, ngendlela ethile uye wazama ukuphosa ukuyiqonda yonke le nto. Kodwa ngoko ndavunyelwa ukuba ndimxelele malunga namava am kusuku lokuqala kuJanuwari ngo-1981. Oko kuya kuhlala nam kude kube yimini yokugqibela yobomi bam. Kuya kuhlala nam kude kube yilo yure apho siya kuba namava ngenguqu nangoxwilo sonke nje. Kwaye apha ndinebhayibhile ivuliwe phambi kwam naphambi kothixo ophilileyo uya kuthi ngenye imini agweba abaphilileyo kunye nabafileyo. Lo ekumele bonke babonakale phambi kwakhe. Ndinokuthi ndasibona isihlwele sinxibe ezimhlophe kwaye ndathathwa ndanyuswa kunye nabo kuba sonke sasibatsha. Ndingaqhubeka ndiqhubeke na zonke iinkcukacha esele ndixelile amatyeli amaninzi. Kwaye umntu osecaleni kwam wayengekho kude kum ngaphezu koba isandla sam sifikela khona ngoku. Ndinokubona ngendlela ekude nokubona ngayo emhlabeni kwaye wonke umntu wayemtsha. Bonke babenobuso obunobuqaqawuli, babenxibe ezimhlophe kodwa bonke babenenwele zabo ezingumbala oluqobo. Nantso yonke into eyazisa impembelelo kuyo yonke le nto, inyaniso yokuba ndabandakanywa kwesi sihlwele kwaye ndixela inyaniso. Ndandikumcawa ngaphambili, hayi ngokuba ndilapha ndilungiselela ilizwi ndiphethe umyalezo kaThixo, kodwa leyo inyaniso oluqobo ecocekileyo. UThixo uthembekile thina njengabantu. Ngamanye amaxesha sithembekile, ngamanye amaxesha asithembekanga. Ngamanye amaxesha simela into, ngamanye amaxesha sime ngokuchasene nento. KuThixo lo meko yayisele igqityiwe phambi kokusekwa kwehlabathi kwaye uthi, icebo lam liyakuma, ndikuthethile, ndiya kukukwenza ngokunjalo. Ngoko ke singavuya size siqinise iankile yomphefumlo wethu. Zintanda, oku kumele kukhonze nje ngetshayelelo kule mpela veki nje ukuba siyomelezeka kuba asiliva nje ilizwi likaThixo kodwa ngokunjalo silindele uThixo kuba alingqinele ukuze libe yinyaniso, ukuze sibe nako ukuthatha iintsikelelo ezithenjisiweyo siye ekhaya kunye nazo. Naso isizathu sokuhlangana kwethu. Ndiza kuthanda ukufunda indumiso isahluko sekhulu elinamashumi amathathu. Ndakhala kuwe ndisezinzulwini, o Nkosi, Nkosi yiva ilizwi lam. Indlebe zakho mazilibazele ilizwi lam lokutarhuzisa kwam. Ukuba uthe wabungqala ubugwenxa, Yehova, kubana ongama nokuma, Nkosi, ngokuba kunawe ukuxolela. ukuze woyikwe ndithembele kuYehova. Uthembile umphefumlo wam, ndilinde ilizwi lakhe. Umphefumlo wam ulindele enkosini ngaphezu kwabalinde ukusa. Ewe, abalinde ukusa. Lindela kuYehova Sirayeli, ngokuba inceba ikuYehova, ikuye inkululeko eninzi. Yena ke wowakhulula amaSirayeli ebugwenxeni bawo bonke. Masimeni sithandaze, masithandazeni sonke. Bawethu osemazulwini, ngokuvela enhlizweni zethu siyakubulela ngayo inyweba enkulu eyokuza phambi kwetrone yakho yobabalo. Siyakubulela Nkosi thembekileyo ukuba ungenile kwingcwele yasemazulwini ngegazi lakho elingcwele, kwaye igazi lakho liyasithethela. Nkosi, lawula lo mhlangano, yiba khona, zityhile kuthi ngelizwi lakho, ngomoya wakho. Susa zonke ezinye iingcinga, susa yonke into enokuphazamisa okanye isiphazamise enokubakho endleleni yakho. Owu Nkosi, sivelele wena ovuke onyukela phezulu. Yanga ungadibana nathi, udibane nathi ngendlela entsha ngokugqibeleleyo ezukileyo. Sinike ubabalo loba ususe kwimihla ngemihla bonke ubunzima namaxhala, size singene ebukhoneni bakho. Nkosi ethandekayo, yanga umemelelo lingadubula luvele kuyo yonke inhliziyo kwimbeko nasekuzukisweni kwegama lakho. Siyakubulela ngelizwi lakho, ngegazi lakho, ngomoya wakho. Msindisi othandekayo, thatha mna, sithathe sonke. Yiba nendlela yakho kubomi bethu, phakathi kwethu. Nkosi ethandekayo, silinde wena kwesi sukulwana. Uza kubuya ngokukhawuleza, oh myeni wemiphefumlo yethu. Yiba nenceba kuthi, yambathisa umtshakazi wakho, zityhile kuye, uze umethembe ngemfihlelo zakho. Ngokuhlwa nje sicela wena, sicela ubukhona bakho obukhethekileyo, sinike ukholo nokuthemba, ukuthemba kuwe naselizwini lakho. Nkosi ethandekayo, sikelela bonke abazalwane nodade abathebeza, ngokunjalo usikelele bonke abo bangakwaziyo ukuba babe lapha nangasiphina isizathu. Nkosi ethandekayo, sinike okunye ukuvelelwa okungcwele kobabalo olunganakufaniswa kuzo zonke imvuselelo ezisemva kwethu. Nkosi, ukuvelelwa lubabalo nje ngendlela yayiyo kwibandla langaphambili kwimihla yabapostile. Masibuyele kuthando lokuqala. Nkosi, siyakubulela ngakho oku. Uza kubuyisela zonke izinto, kwaye ngokuzukileyo ulithwale icebo lakho kuwe, vana kaThixo, ozivumeleyo ukuba ahlatywe, wopha kwade kwasa ekufeni emnqamlezweni ngenxa yethu. Kuwe mayikubekho udumo nembeko, ngokuba nguwe kuphela ofaneleyo ukuba uyithabathe incwadi uze utyhile amatywina. Uyingonyama yesizwe sakwaYuda. Haleluya, sele weyisile. Siyakubulela ngako oko. Uloyiso lwakho ngokunjalo luloyiso lwethu. Nkosi ethembekileyo, sidinga wena kakhulu nakakhulu ibanathi usisikelele ngokuvela kubutshebi bobabalo lwakho egameni lika Yesu. Amen. Ukuba ungathatha lenkqubo ngendlela endiye ndayinikwa ngayo namhla xa ndibone bonke abazane bethu abadala abathandekayo, uze ulandele ukukhula kokomoya kwiminyaka edluleyo ngamashumi amane namashumi amahlanu, ngoko ungabona ukuba ixesha lihambile. Akukho kuthandabuza, kusoloko kukhona amadoda asikelelekileyo akwaThixo. Kuthe kwabakho imihlangano esikelelekileyo, kuthe kwabakho imvuselelo, zinintsi izinto uThixo azenzileyo kwixesha elidlulileyo. Kodwa ngaphandle nje kokuthandabuza, siphila ekupheleni kwemihla kwisigaba sesiprofetho, kwixesha apho isiprofetho seBhayibhile sizalisekayo, kwixesha apho ilizwi lesiprofetho kumele sibekwe phezu kwesiphatho sesibane ukuze sahlule wonke imimoya, kuba kumele singqine ngokuphandle kuyo yonke imvuselelo izinto ezininzi zithe zalandela zirhubuluze ezingahambisani nengcinga eluqobo engcwele. Kwaye kule mihla uThixo ufuna ucoca kakuhle ukuba akhuphe igwele lokugqibela labo bonke zonke izithethe zabantu, ukuze ibe ligwele, ibe sisonka esingenagwele senyaniso nokunyaniseka nokuthembeka, hayi kuphela nje impembelelo ethile, kodwa ukuba ilizwi likaThixo lithathe ulawulo ize inkosi izukiswe ebandleni layo. Izolo udade wanditsalela umnxeba malunga naphakathi naphakathi kobusuku, wacela ukuba singaqheli ukuba sibeke umzana uBranham phambili amaxesha kakhulu. Ngamanye amaxesha kubonakala ingathi kuyiloo ndlela, kodwa ndicinga uba sithe ngeentliziyo ezinyanisekileyo siye sayinika inkosi yethu indawo emfaneleyo, enokuthi ke ibe yindawo yokuqala, ungowokuqala, ungowokugqibela. Kodwa singqina into ethethwa lilizwi likaThixo ngasekunene kwakhe, wayeneenkwenkwezi ezisixhenxe, kwaye ezinkwenkwezi zisixhenxe yayizizithunywa ezisixhenxe zamabandla asixhenxe. Yile nto iyithethayo kwisithileno isahluko sokuqala kulaa miqolo yokugqibela mibini. Kwaye noxa singazukuya kuzo zonke ezi zinto, sisafuna ukuzicacisa kwabo abathe mhlawumbi banokunzinyelwa ekuqondeni, kwaye abacingayo abathi yintoni ke ngokumahluko. Apha sicula kwiculo elinye, sifunda eBhayibhileni enye, amaculo amanye, yonke into ikhangeleka ingathi iyafana. Ntanda ingakhangeleka ilolo hlobo ngokwangaphandle, kodwa ngaphakathi singawuqaphela umahluko, siyazi into uThixo ayenzileyo, kwaye loo nto iyasithoba phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo. Siyazi ukuba imvuselelo, iintshukumo zokomoya zithe zanyuka kakhulu ukusukela kwizigidigidi ezeshumi leminyaka, kodwa nje uba kuye kwaqatsheliswa apha kuthathe ezinintsi zemfundiso zakudala nezithethe bahamba nazo ukuze baphelele eBhabheli kwakhona. Kodwa ngoku inkosi ibiza abantu bayo ukuba baphume, nina bantu bam phumani phakathi kwabo, nizahlule nento engcolileyo ningayichukumisi. Ndandiya kunamkela ndibe nguyihlo, nina nibe ngonyana, nentombi kum. Esi sisithembiso esingqalileyo noxa sele kubhaliwe kwincwadi yesibini kwabaseKorinte kwakhona nakusitshilela. Sekunjalo nje iyabhekisela nakweli xesha ngendlela ekhethekileyo kwincwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithandathu ithi kumqolo weshumi nesixhenxe, kungoko ndithi phumani phakathi kwabo nizahlule, itsho iNkosi, nento engcolileyo ningayichukumisi, ndandiya kunamkela, ndibe nguyihlo, nina nibe ngoonyana neentombi kum, itsho iNkosi uSomandla. Kwaye ngokunjalo nelizwe eliphaa kwisitshilelo isahluko seshumi nesibhozo umqolo wesine ubizo lungqalileyo lokuphuma, mhlawumbi siyalifunda nje isityhilelo isahluko seshumi nesibhozo umqolo wesine. Ndeva elinye izwi liphuma emazulwini lisithi, phumani kuyo bantu bam ukuze ningadlelani nayo ngezono zayo, nokuze ningamkeliswa kwizibetho zayo, ngokuba izono zayo ziye zafikelela emazulwini, nezinto zayo zokungalungisi uzikhumbule uThixo. Asizukuhamba mganyana kulo mxholo ngokunjalo. Ithetha ngesixeko esikhulu iBhabheli, indawo apho izikumkani zomhlaba zilawulwa khona. Omnye angathi hayi ke asiyongxalenye ke yelibandla likhulu lehlabathi. Ingaba khange siqaphele na ukuba zonke indlela zikhokela zibuyela phaya, nokuba ihamba ngokomanyano lwamabandla, kodwa zonke indlela zibuyela eRoma. Kodwa ndinento endifuna ukuyongeza kule ntetho, kukhona indlela enye phayana kwaye kumele siyifumane loo ndlela. Abo bangayifumaniyo le ndlela bawuhlala kuyo babone ukuba yonke into ihamba iya exhelweni, ingayazi kakuhle noma ingantoni na. Namhla masijonge kwabaseKolose isahluko sokuqala, apha kukhona izinto apho abapostile bathe bazimisela ngaphambili baze bazibhala. Kwayanga ingasomeleza elikholweni lethu ukuze singaliva nje ilizwi likaThixo ngendlela esiva ngayo iindaba, kodwa yanga lingangena entliziyweni zethu bize lithi ngexesha elinye liphumelelise kuthi into uThixo alithume ukuba likwenze. Okokuqala, suka kumqolo wesithathu, uPaulus uyabhala, sihlala sibulela kuye uThixo uyise wenkosi yethu uYesu Kristu xa sinithandazelayo, sivile nje ngokukholwa kwenu kuKristu Yesu nokubathanda kwenu bonke abangcwele. Umbulelo onje uya kuvela entliziyweni zethu xa kuthe kwabonakala ukuba simkhonza uThixo hayi kuphela ngemilebe yethu kodwa ngentliziyo yethu yonke. Sithe mva nje sachumisa kuko apha kwaye ndiyaqikelela napha eZurich kwilizwe likumprofethi uMalaki apho kubhalwe khona, ngemini endikwenza ngako. Ngoko niyakubona umahluko phakathi kwalo ondikhonzayo nalo ongandikhonziyo. Namhla ungawubona umahluko kokubini kucula icule linye, kwaye mhlambi omnye unexesha lenkosi omnye akanalo. ngizintanda. Umbuzo sonke ekumele siwubuze, sizibuze wona ngolo uthi ingaba siphilela bani na kahle kahle. Kubani isiphakathi naphakathi sokuphila kwethu emhlabeni? Ngabe ixesha lethu lelikabani na izipho zethu? Nantoni na uThixo asiphe yona? Italente. Ngoko uthando oluthelwa sihlangula kumele lube lukhulu luze lube neqhagamshelwano kuthi ngokubhekiselene kumsindisi wethu. Iqhubeka ithi apha, ngenxa yethemba eli nalibekelwayo emazulwini nalivayo ngenxa engaphambili ngalo ilizwi lenyaniso leendaba ezizilungileyo zikhoyo kuni njengoko zikhoyo nakulo lonke ihlabathi, zixakatha nezikhamu kwanjengoko zixakathayo ngaphakathi kwenu kususela kwimini enaluvayo nalwazi ubabalo lukaThixo ngenyaniso. Kukhona indidi ezimbini zabantu, abanye bacula ngobabalo, bashumayela ngobabalo, bafunda ngobabalo, bathetha ngobabalo, abanye bathe baba namava ngalo ubabalo lukaThixo. Kwaye sele sifikile kwixesha apho iintetho zeBhayibhile kumele zibe inyaniso engcwele kubomi bethu bokholo. Xa sihamba emabandleni namhla, bonke bathe baba namava ngobabalo, bakholiwe, bonke bakhonza uThixo, kodwa ngokunjalo sihamba kwiindlela ezahlukileyo. Ngaba wakhe wathini na uMoses enkosini? Ukuba ngenyaniso ndifumene ubabalo kuwe, ndazise iindlela zakho. Zintanda, umntu ofumene ubabalo kuThixo nguye oya kubonisa indlela ekumele ahambe ngayo, kwaye ayikuba yindlela yakhe, iya kuba yindlela kaThixo ngokwelizwi lakhe. Kwaye oku kuya kutshila ukuba ingaba sithe safumana ubabalo ngenyaniso nakuThixo philileyo, apho sinokongeza okuncinci enyanisweni. Ngoku ukwazi ubabalo lukaThixo enyanisweni, kumele ulwazi ubabalo lukaThixo, kumele ube namava ngalo, kumele ulazi uqaphele uba kutheni uthe waba namava ngalo. Kwaye leyo injongo yokushumayela ilizwi likaThixo, ukuze sithi sibe namava ngezinto esizivayo. Sikufundile apha, sukela kwimini enavayo nalwazi ubabalo lukaThixo ngenyaniso. Ngubani onokwazi? Kukuphela ngabo bathe baba namava ngalo ngenyaniso. Kwaye ukuba lena yimeko, ngoko siyaqaphela indlela kaThixo ebantwini bakhe ngeli xesha. Oku kuthetha ukuthi asimi nje ngokomoya, kodwa ngokuthobeleyo nje sihambela phambili silandela uYesu ngokwecebo losindiso nangokukhula ngokomoya. Ewe, kulula kakhulu ukuthi, kwaye ngokunjalo kuzo zonke iintshukumo, ukuba sijonge ngasemva sibone apho wonke umntu aye amileyo sukela kwimini yembuyekezo. Kodwa ingomsebenzi wethu lowo. Umsebenzi wethu ngokuba sijonge kwisipili selizwi likaThixo, sizibuze, ingaba ndiphi na, ingaba uphi wena na, ingaba simephi na ngokomoya. Mhlambi noba sithi ngaba siye sajonga phi na koku kusingqongileyo. UThixo uthe wasilungiselela indlela ukuze sihambe kuyo. Wendlale zonke izinto kwicebo lakhe lokusindiswa usukele ekuqaleni uye ekupheleni, kwaye abantu bakhe bangena emgcini kule nkqubo ingcwele. Njengokuba ndiye ndatsho amatyeli ambalwa mvanje, uThixo unecebo, uThixo unohlelo, uThixo unecebo. Akekho umntu onokundixelela ukuba mandiyeke izinto nje. Oko kungaba akumfanelanga uThixo. Hayi, uThixo unecebo elimangalisayo. Kwaye Paulus wayesele ekwazi ukuthi ngela xesha, andikhanga ndinifihlele ndinityele lonke icebo likaThixo. Kwaye sifuna ukwenza okufanayo kule mihla. Oko mhlambi ibingumahluko phakathi kwakonke osaziwayo behlabathi na bonke abavangeli abangosaziwayo nolungiselo kamzana uBranham bonke. Bathe bathatha imixholo eBhayibhileni engakhubekisiyo nakubani. Ubunye bobuThixo, ubhaptizo lwamanzi, isidlo senkosi, zonke iimfundiso zeBhayibhile zithe zashiywa ngaphandle. Baye bavangela nje, yonke enye into yawela ecaleni kwendlela. Ikhona indawo yemfundiso, indawo yesiprofetho. Hayi ngokuba sithatha icala nomzana uBranham, mhlambi ngokuba besingathatha icala noPaulus noMoses nabo bonke abaprofeti, hayi kungokuba sithatha icala nenkosi, kodwa singabuza nje ngokuthobekileyo ukuba kutheni bonke abanye abavangeli bengavakalisi nto ngelizwi lesiprofetho nangazonke imfundiso zeBhayibhile kwiinkonzo zabo ezinkulu. Kutheni? Ngoku iindibano zabo ezinkulu bezingayikuba zinkulu ngolo hlobo, abaninzi bebeya kubajikela. Kodwa siyabulela kuThixo ukuba kwakukhona ilizwi entlango, indoda iyakwaThixo engathandabuziyo, owayengadingi mali yabantu nezikhundla, wayesaneliswa nje kukukholisa kakuhle nguThixo ukuze akwazi ukushumayela ilizwe liyinyaniso likaThixo ebantwini enomyalelo ongcwele. Siyavuya kwaye sivuya kakhulu, siyagcoba ngako oku. Kodwa sinokutsho nje ukuba wonke umntu unomsebenzi wakhe nendawo yakhe. Ewe, sithanda ukuba sihambisane noThixo kwiinkqubo zethu, kwaye ngoko ke sinomdla kakhulu ekwazini oyena ndoqo wecebo likaThixo sizivumele ukuba sifakwe kulo. Umqolo wesiqhenxe uthi, njengoko nafundayo nokufunda kuEpafra ongumkhonzi oyintanda kunye nathi engumlungiselelo othembekileyo kaKristu ngenxa yenu, owasazisayo nokusazisa uthando lwenu lwasemoyeni. Nditsho nangoko babekhona abambalwa abathi bonke nendoda yakwaThixo bavakalisa ilizwi elinye, imfundiso ezinye, kwaye siyakholwa ukuba uMoya oNgcwele uthetha ulwimi olunye lungcwele namhla ngendlela awenza ngayo kwiminyaka engamawaka amabini okanye amane okanye amathandathu. Abantu bayatshintsha, iimeko ziyatshintsha, amaxesha ayatshintsha, kodwa ukhona omnye ongaphezu kwawo onke amaxesha, ngokuba ungovele ephakadeni ayephakadeni usenguye. Ngoko ke singathemba simkholwe ngeentliziyo zethu zonke. Umqolo wethoba uthi, ngenxa yoku kususela kumini esevayo nathi asiphezi ukunithandazela nokunicelela ukuze nizaliswe kukukwazi kakuhle ukuthanda kwakhe ninokulumka nokuqonda konke okukokomoya. Kukhona ubulumko baneleyo incwadi zibhaliwe, ubulumko bubonakala bakukho kwindawo yonke. Ngoku Paulus uyabhala lo mqolo mfutshane kwabaseKorinte. Le nto ibubudenge kuThixo ilumkile kunabantu. Yintoni ubulumko babantu phambi koThixo? Sima kuphela kwindlela kaThixo ngokukwazi kwethu nangentando yethu nangabo bonke ubulumko bethu. Zintanda? Kakuhle, kakuhle. Kukhona intando ezimbini. Enye intando kaThixo, enye mhlawumbi intando yakho kanye intando yam. Kwaye kuphela xa siphumelela ekuzivumeleni ukuba sibandakanye kwintando kaThixo kuyawukwazi ukuba kwenzeke kubomi bethu ngalubabalo. Ithi apha, ukuze agcwaliswe kukuyazi intando yakhe kubo bonke ubulumko nokuqonda kokomoya, ukuze ahambe eyifanele inkosi kuko konke ukukholisa kakuhle enesiqhamo kuwo wonke umsebenzi olungileyo ekhula kulwazi lukaThixo. Lonke ilizwi lixabisekile ungamakulo. Ingaba kukuthina ukhula, ukhula emntwini, hayi into abantu abathanda ukuthetha ngayo, kodwa into ethe yaxabiseka kuwe, into obungena kuyifumana ngokwakho, into engavelanga kuwe, kodwa into engasetyenzwa kubomi bakho ngalubabalo lukaThixo. Yonke into esiyizisa ngokwethu ayinakuma imihlaba yayo phambi koThixo. Kumele sendlale phantsi konke emnqamlezweni wakhe, sivumele into entsha ngokugqibeleleyo ukuba idalwe ngaphakathi kwethu. Zintanda, ndinganzinyelwe ekufihleni inyaniso yokuba ndinempembelelo yokuba abaninzi abakhange babe namava ngoThixo kakuhle kakuhle nangenyaniso, ukuba abaninzi abangamakholwa bathe bathandabuza ngokuba besoyika isoko mhlambi nokuba baqhutywa yintoni. Kodwa asikhange sibe namava ngoThixo kwinzulu zomphefumlo wethu. Kwaye oko kungathetha ukuba simamela ngokulambathayo, sicula ngokulambathayo. Ngoko oko ekupheleni kuya kumele sime phaya ngendlela ethile sibuhlungu okanye siphoxekile. Makungabikho mntu okhubekayo, kodwa kumele sivakalise ilizwi likaThixo ngendlela enothi wonke umntu abe nawo amava akhe ngokwakhe kunye noThixo. Ayikho enye indlela. Kungenjalo uyakucaphuka, uyakusicaphukela phaa ebhakadeni uze usibeke ityala ngemini yomgwebo. Yintoni endiyinqwenela kakhulu ngaphezu kokuba sonke yangasingaba namava amakhulu kunye noThixo? Siyazi ukuba umoya kaThixo uhambahamba phezu kwebandla, wayesele uthululwe ngemini yePentekoste, kwaye usebenza naphi na apho ivangeli ishunyayelwa khona. Kodwa okunjalo siyazi, ndikuthethile apha phambili kumxholo oluqobo elizwi ukuhambahamba linento eliyithethayo nje yokuthi kukungena uze ufudumalise nje ngokukhanya okufudumalisayo kuvele elangeni ukukhanya kuyafudumeza ngokuvela kumoya kaThixo ukuba kuvelise ubomi. Kodwa ilizwe likaThixo lingumoya libubomi, kwaye kuba umoya kaThixo uza nokufudumala nokukhanya, ngoko ke kumele kube khona imbewu enokuthi idubule. Ukuba akukho mbewu, yintoni eya kuvela? Ngoku yonke into izawuya isoma ngaphezulu kunakuqala. Emva koko konke ukukhanya nakonke ukufudumala akuyi kunceda nto, zintanda. Xa sithe saqaphela ukuba uThixo usinike imbewu ezukileyo yelizwi lakhe kweli xesha, kwaye ngoko ukuhlwayela okuhle kuthabatha indawo, ngoko ke kumele siqonde, kumele sigcine ilizwi likaThixo entliziyweni zethu. Kodwa ngoko umoya kaThixo kumele uzise elizwi ebomini nokufudumala kwalo nokukhanya kwalo. Emva koko sibe namava ethu ayinyaniso kunye noThixo. Abantu abathi kakhe kakhe babe namava kunye noThixo baziva benxunguphele kakhulu, bengenamsebenzi, ngokugqibele bengenamandla, kwaye abayithethi njengamazwi oko, kodwa njengokuba uPaulus wakuvalisayo emva pha kumaGalati isahluko sokuqala, njengoyena ophezulu kubawe kubuni, njengomntu othile lo inkosi yayingokugqibela ukuba nganinciba kuye, umntu oza kuThixo akayi kutshova isifuba sakhe, kodwa uya kuphosa amehlo akhe emhlabeni apho umzimba wakhe ubuthatyathwe khona, emva koko ajonge phezulu ngokholo kulowo uthe wasixolela kunye nalo uthe watshila ilizwi lakhe kuthi kweli xesha. Yintoni ekunongcono siba sibe nayo ngaphezu koba lonke ilizwi likaThixo lingangqinwa njengeliyinyaniso kuthi nangathi, ukuba aboni bafumane ubabalo, uxolelo nosindiso, ukuba abagulayo bamkela impiliso yabo phantsi kokuvakala kwelizwi, ngokuba ukhona lungabekwe entliziyweni zabo kwaye lasetyenzwa ngomoya phantsi kokushunyayelwa kwelizwi. Ngoku iyaqhubeka ithi, nisomelezwa ngokomelela konke ngokokuqina kozuku lwakhe, nidenise kuko konke ukunyamezela nokuzagade umsindo kunye novuyo, nibulela kuye uyise owasenza sakulingana ukwahlulelwa ilifa labangcwele ekukhanyeni. Xa isithunywa senza isaziso ukuba usizalelwe kuwe namhla umsindisi onguKristu iNkosi, kubhalwe kakuhle nje kwaye uzuko lwenkosi lwabonakala kubo. Jonga, xa ufunda umprofeti uHezekile uthi, ndabona uzuko lwenkosi ngasemfuleni iTsheba, kwaye oko kusoloku kuthetha okukhanya eli lifu lozuko. Siyazi ukuba yayintsika yomlilo ebusuku yaze yayingumqulu welifu emini, ilifu lommangaliso lozuko lukaThixo, kwaye inkosi yethu ibonakala enyameni, kwaye uzuko lwakhe lubonakala emoyeni. Ngaba kumangalisi na oko phakathi kwabo bathi kakuhle kakuhle babe yinxalenye yelizwe lokomoya, ukutsho nje yonke imikhosi yasemazulwini bagqunyiwe zukweni lukaThixo, kwaye kolu zuko lukaThixo kuvela isaziso, nizalelwe namhla inkosi. Inkosi yabonakala enyameni ngenxa yabantu aba ebefuna ukubasindisa ababe kumele ukuba abasindise ngokwecebo lakhe yena enyameni pha iluzuko lukaThixo phezu kwakhe. Kubani onokucacisa oku njengomntu? UThixo akatyali mntu ingcaciso ngento ayenzayo. UThixo akanakuthetheka kuthi khona ilizwe elimangalisayo kuNehemiya isahluko sethoba ithi pana inkosi yehle entabeni yeSinayi kwaye ilizwi lakhe lavakala ezulwini. Yena usentabeni yeSinayi ilizwi lakhe liyehla livela ezulwini. Ngubani onokucacisa konke oku? Baninzi abantu abafunda kuMateyu isahluko sesithathu soba inkosi yethu yabhaptizo kwaye uzuko lukaThixo. Ewe, umoya kaThixo wehla njengehobe kwaye baphula iingqondo zabo kuloo nto. Zintanda, uThixo uphakanyiswe kuko konke oko sinokuginya kwaye kumele simbulele ukuba asinakunginya, ngoba ukuba singamqonda ebezabuhleli apha endaweni ethile bonakala nathi kwaye besingena kuba notshilelo okanye nembeko kuye. Zithanda, kangangoko sithi sizintshilise kwezinto, zonke izinto siye ziba zihle zixabiseka kuthi okwinkosi ithe yakutshila kuthi ngelizwi lakhe nangomoya wakhe. Into abanye abaqhekeza iingqondo zabo kuyo, iintliziyo zethu ziyavuya kwaye ziyaphakamisa. Kwaye asidingi uba sicacise nto, kodwa basikholwe yonke into. Ngoku abantu basaxakekile becacisa ezinye izinto, kukhona abanye abathi njengendlela lula bakholwe yonke into. Ngubani onokumcacisa uThixo okanye into ayenzayo? Zange kwakhona umntu onjalo kwaye akuyi kubakho. Ndicela sikuthathe oku njengenyaniso engcwele ngenxa yobomi bethu, ukutsho uba kubhaliwe apha kumqolo weshumi nesibini, nibulela kuyise kunye novuyo owasenza sakulingana ukwahlulelwa ilifa labangcwele ekukhanyeni. Ngoku singazijonga thina ngokwethu sithi, hoo, wena umntu endinguyo lidwayinge, ngubani onokundihlangula kulo mzimba wenyama? Paulus ukunjalo wakuthetha oko kwabaseroma isahluko sesixhenxe, kodwa apha usinikile imihlaba yokholo phantsi kweenyawo zethu zokholo. Kwaye kumele sithethe ulwimi lukaThixo kanye nje, kwaye olo lulwimi lenyaniso eziphunyelelisiweyo kuThixo. Zonke izinto sele ziphunyelelisiwe, sele elibonile isiphelo aphambi koba kubekho isiqalo. Nabantu ofunda incwadi yesitshilelo kunye nento ebhalwe kwisahluko seshumi nethoba, kwaye ndeva ilizwi lesihlwele esikhulu, ya kwaye babedlala babekhalisa uhadi lukaThixo, kwaye yathi banoyolwabo babizelwe kumsitho wemvana. Yayintoni na? Le ndoda yayisele ibone umtshakazi ophelelisiweyo wemvana elizukweni kwisiqithi sasePatmosi phantsi kweminyaka engamawaka amabini yadlulayo, kwaye waziva iingoma zentlokoma kuThixo. Yonke into sele igqityiwe, iinyaniso sele ziphunyelelisiwe, kwaye thina sizivumela ukuba sishukunyiswe phambili nangasemva. Ngenye imini siphezulu, ngenye imini sisezantsi, ngenye imini siyakholwa siphinde sibe nobunzima kwakhona. Sonke siziva silolo hlobo, sisekulo mzimba, kodwa ngokuhlwa nje asikho lapha uba sizothobela kwi mvakalelo zethu nengcinga zethu. Ngokuhlwa nje silapha sizokholwa uThixo sithi Nkosi ndiyakubulela ukuba uthe wandenza ndakwazi. Nawo bonke abangcwele bakho ukuba sikwazi ukufumana ilifa ekhanyeni. Asinokholwa na sonke oku ngokwekhulu lepesenti. Ngokuqinisekile nje uba inkosi yashiya ukukhanya nozuko yeza kweli lizwe liqalekisiweyo limnyama njengoba laligcwaliswe nguye njengoba kubhaliwe abo bahleli ebumnyameni babone ukukhanya. Ngoku siyakholwa ukuba waza kobu bumnyama waze ukhanya kwabengezela ebumnyameni kodwa ubumnyama abuzange bumelane nako kodwa abaninzi abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo eli lilizwe kaThixo lena yivangeli kaYesu Kristu. Ewe, ubumnyama bukhona phayana kodwa ukukhanya kuyakhanya ebumnyameni. Kwaye sonke asidingi kukhanya emini kodwa xa kuthe kwaba mnyama kakhulu uthi ngamamaxesha ubone ukukhanya okubengezelayo kuba mnandi oko kuba kuhle. Kumele ube namava ngako oko kumazwe kwindawo ethile kude kakhulu kwinguqu apho usaxhomekeke khona ekhanyeni. Ukukhanya okungasetyenziswa ngombane kodwa ukukhanya okukho phakathi naphakathi kumnyama bunento yokwenza nethemba. Uyaqaphela uba ikhona into etshintshileyo. Ithemba liqhagamshelene nokukhanya. Zintanda uYesu Kristu inkosi yethu ikukukhanya kwehlabathi kwaye ngayi bonke bayakukhanyisela. Abangakhange bazalelwe nje kweli hlabathi kodwa abaza kuzalelwa ngaphandle kweli hlabathi bazalele kwela hlabathi. Ngoku senze ukuba sidibane sibe ngabaxhamli belifa labangcwele ekukhanyeni. Inyaniso ephunyelelisiwe engcwele akayikukwenza kuqala, sele ekwenzile. Iqhubeka ithi othe wasihlangula kwigunya lobumnyama waze wasiguqulela ebukumkanini bonyana wakho othandekayo. Ubumnyama kwaye ungenzi impazamo apha, ubumnyama bunamandla athile kwaye kuthe kwawavavanya la mandla kuthi apha siyaxelela. Othe wasihlangula kumandla obumnyama wasitsala saphuma, wasihlangula wasiguqulela esithumela ebukumkanini bonyana othando lwakhe. Oku ngenyaniso bubukumkani bukaThixo kwaye ubukumkani bukaThixo abuzi ngokujonga nje kodwa buqala ngathi ngaphakathi kwethu. Kuko oko sithe sakrazula sasuswa kwinqanaba lobumnyama elokungakholwa elokungathobeki elokuba nenkani kuThixo siphume kwicebo lethu kwintando yethu siphume kuyo yonke into ethe yasibophelela. Sithe satsalwa saphuma kwaye ngexesha elinye sithunyelelwe ebukumkanini bonyana uthando lwakhe. Ngoko uThixo akenzi izinto ngokwecala nje, akasitsali emva kokasiye sijinge moyeni. Uyasitsala siphume kwigunya lomtyholi, siphume kwinqanaba lobumnyama, siphume kungakholweni, siphume kuthandabuzeni, siphume kuyo yonke into engeyiyo ekaThixo. Uyasikrazula sisuse. Emva koko uyatyala enye bubukumkani bobumnyama enye bubukumkani bonyana uthando lwakhe. Ingaba singakuqonda kanjani oku? Ubukumkani bukaThixo bubukumkani obubuthe bamiselwa ngothando ngenxa yethu. Ngokuba uThixo wenje nje ukulithanda kwakhe ihlabathi, ngoko ke uThixo akanyanzeli mntu. Uthando lukaThixo lufuna ukutshila luzibonakalalise kumntu ngamnye kuthi umntu ekumele anyanzelwe ukuze athande uzawuqaphela ukuba akwenzeki. Uthando kumele ukuba luziqhube, kumele luvele entliziyweni. UThixo akanyanzeli mntu, kodwa uthando lwakhe liyakongamela nam liyandongamela. Lubonisa wena nam ngokuhlwa nje ukuba uThixo wasithanda ngokunzulu ukuba uzityhilile kuYesu Kristu iNkosi yethu noMsindisi. Weza kwinqanaba lobumnyama, wayengoyiki nokoyika ukuba ahlele ezantsi sihogweni aze acoce phaya ngokunjalo, evakalisa uloyiso lomnqamlezo esusa konke okwakumiselwe kona ababemiselwe iparadesi. Loo nto uPawulos ebhala kwabase-Efese isahluko sesine, lo onyukileyo ikwangulowo owehlayo kuqala waya kwezona zisezantsi indawo emhlabeni. Emva koko itsho nje kakuhle ithi wathimba intimbo wabapha izipho abantu. Intolongo kaSathane eyayibambe wena nam uthe wathimba intimbo ukuze asikhulule. Sonke siyakhumbula ekupheleni kwemfazwe yodabu lesibini lwamazwe onke, khona amabanjwa apha amabanjwa phaya, xa kufika imini yozuko ke ngoku onke into bonke amabanjwa akhululwa zintanda. Sisebukumkanini bukaThixo kuYesu Kristu iNkosi yethu, kwaye elgunya loyisayo kumele litshile, kwaye Yohane yasixelela uba kwenzeka kanjani. Ukutsho uthi ukholo luloyiso oluleyisileyo ihlabathi. Emva koko uthi lamandla oloyiso lukholo. Siphila xa kutheni na? Xa sikholwa. Siziva singaphilanga xa kutheni? Xa singakholwa. Xa sigula ngoko asizivi silungile kamnandi. Kodwa ukuba siyakholwa singalibona uzuko lukaThixo, kwaye ngenyaniso sinasonke isathu soba sithemba iNkosi, soba simkholwa, soba simthathela izwini lakhe. Ngoko masigcine oku kule ntshumayelo namhlanje. Uthe wasihlangula kwigunya lobumnyama, kwaye uthe wasiguqulela ebukumkanini bonyana wakhe othandekayo. Oku kuthe kwathabatha indawo kwicala likaThixo. Ubukumkani bukaThixo buphakathi kwethu, bunathi bukunye nathi. Umbuzo uthi ukuba thina njengabantu ingaba singalingqinele lizwi na sithi ewe Nkosi ndiyazi oku kwenzekile kum, ngokunjalo ndiyakhumbula ukuba kwenzeka kanjani, kwenzeka nini, ndithenda abanamava ngako. Uthe wandikhupha kwinqanaba lobumnyama wandibeka ebukumkanini bukaThixo. Ndinengcinga ezintsha, ndinomdla omtsha, ndinobomi obutsha. Yonke into ndayinikwa nguThixo, okunye kuthathiwe okunye kunikiwe zintando. Ukuba kukhona umuntu phakathi kwethu namhla ongena kukungqinela oku ngenhliziyo yakhe, awudingi uba uphakamise isandla sakho, kodwa kumele uvumele inhliziyo yakho uba ithethe. Thethe noThixo uthi, Nkosi ethembekileyo, ndiyazi ukuba konke oku kuyinyaniso, yonke into yenzeka eGolgotha. Nkosi, weza kulo mhlaba kanye kwinqanaba lobumnyama, ngoba uSathane unguThixo wehlabathi. Kwaye uthi athi kwinkosi yethu ngela xesha, ukuba uyawa undinqule, ndiyakunika zonke izikumkani zomhlaba. USathane uThixo wehlabathi, umlawuli wobumnyama, inkosi izile kobu bukumkani, yazisa ukukhanya nobomi, yahlangula abantu bakaThixo yabakhupha. Kwamkele namhla ngokholo uthi, Nkosi ndiyakholwa ukuba nam ngokunjalo ndiye ndahlangulwa kubukumkani bobumnyama, ndakrazulwa, ndakususwa, kwaye ndithe ndaguqulelwa ebukumkanini bukaThixo, kwaye obo bubukumkani bothando, hayi obentiyo, obothando. Kwaye apha kwakhona kumele sikhombe, sivakalise usindiso, sivalise ivangeli, uthando lukaThixo oluluthe latyhilwa kumsindisi wethu ngokubhekisele kwabo baza kuhlangula. Uthando olunye lukaThixo mele lutyhilwe bonke abahlanguliweyo ngokubhekisele omnye komnye nangokubhekisele kuye ngaphandle kokusilela emva. Akukho luthando olubini okanye amathando amathathu ahlukileyo kaThixo, kukhona uthando olunye lukaThixo, uthando olunye olufanayo olo lwathumela umsindisi wethu emnqamlezweni. Luthando olunye lukaThixo olu lubonakaliswa kwindawo yonke, elusenhliziyweni zethu ngomoya ongcwele. Umhlanguli nabahlanguliweyo bamele ukuba ndawonye ngokuba uThixo waye ekuye uKristu exolanisa naye ngokwakhe ihlabathi. Oku kukuzibalela kwethu kunye noThixo wethu. Kwicala lakhe yonke into yenzeka ngothando, ngoku kumele kwenzeke ngothando kwelethu icala. Njoba kude kubekho intetho ethi sihlangule kwigwinya, kwigunya lobumnyama othe wasiguqulela ebukumkanini bonyana othando lwakhe, ngoku ubukumkani bukaThixo umiselwa ngothando. Wena nam kumele sibe kobu bukumkani bukaThixo, sisusiwe kwinqanaba lobumnyama, sathunyelwa ekukhanyeni kaThixo. Ingaba oku kwenzekile na, okanye ingaba kuza kwenzeka ngokuhlwa nje? Ukuba sele kwenzekile kwabaninzi, isengenzeka nakwabaninzi. Isengaba inyaniso engcwele kwakhona nakwakhona phantsi kokushunyayelwa. Kwaye kumele sifike phayana ukuze singavi nje izinto kodwa sizikholwe, kwaye sibe namava ngazo kuloo ndawo kanye ukuba sizithabathele ekhaya kunye nathi sithi, Nkosi namhla uthethe nam, kodwa nangaphezu koko namhla ndiye ndaqonda ukundinika kwakho ubabalo, namhla ndiyakukholwa, namhla undihlangulile kwinqanaba lobumnyama elokungakholwa, elokungathobeli, elokuba nenkani kuThixo olwenkqubo zethu, olwendlela zethu, oko kuzenzela kwethu. Siphume kuyo yonke into ebesinayo, ebesinokuyizisa. Andinanto engeza nayo. Yonke into Nkosi inguwe, njengoba lisitsho iculo. Nansi inhliziyo yam, nabo ubomi bam. Njengoba lihlwempu endililo, iza kuwe, ndihlanguliwe kwigunya lobumnyama. Ndaguqulelwa ebukumkanini bonyana wothando lwakhe. Hayi kuphela uthando lukaThixo lwalukunyana kaThixo. Uthando olunye lukaThixo lukubo bonke onyana neentombi zikaThixo. Kwaye abaninzi bangangaqondi, bangaqondi ilizwe likwileta eya kwabaseRoma apho kubhalwe khona kwathiwa ukuba umntu akanayo umoya kaKristu akangowakhe. Umoya kaKristu ngumoya kaThixo. Lo esikhala kuye sithi ababawo, ampho ukwenziwa abantwana kuthe kwamiselwa nguThixo ngaye uKristu. Zintanda obudlelwane uThixo uba wethu, thina singabantwana bakhe. Yiloo nto umsindisi wethu okunjalo athi kuYohane isahloko seshumi, ningandichukumisi ngokuba andikanyukeli kuba wam nakuba wenu, kuThixo wam nakuThixo wenu. Kodwa yani kubazane bam nithi kubo. Eli lilizwe lixabiseke kakhulu, ilizwe limangalisayo. UYesu owamazibulo, kwaye thina abamazibulo, yena unyana kaThixo, thina singonyana neentombi zikaThixo, sisusiwe sachwithwa kwinqanaba likaSathana ngaye, sathunyelwa siguqulelwe ebukumkanini bonyana wothando lwakhe. Oko kukhulu kwaye kuzukile oko, kwaye inyaniso engcwele kuwe nakum. Malibonge igama lenkosi. Zintanda, masibulele uThixo wethu ngako oku, kwaye ngako oku masimeni. Amen. Bawethu osemazulwini, uhlola zonke inhliziyo kwaye uyasicikita ubone uba siya kuthetha na oko iingcinga zethu ngokunjalo zityhiliwe kuwe. Thixo thembekileyo, asinako ukuzinceda. Akekho umntu onokuzisindisa, akekho umntu onokuzihlangula, akekho umntu onokuzikhulula. Nkosi, yiloo nto siza kuwe ngokuba usele ukwenze konke oku, usindisile, uhlangulile, uye wabuyisa, uye wasibiza ngamagama ethu. Singabakho, usibonile, silele egazini lethu xa sasinzinyelwa singakwazi ukuzinceda. Emva koko uye waphalaza elakho igazi elixabisekileyo elingcwele, uze kwinqanaba lobumnyama, waqhawula ibhlorho ngawo umnqamlezo, usenza indlela entsha ephilileyo ukuze ukukhanya kukwazi ukubengezela kubo bonke abasebumnyameni abakholwayo ukuba weza ukuzotshabalalisa imisebenzi kaSathane uze wakhe umsebenzi kaThixo. Nkosi, siyakubulela, siyakudumisa ukwenzile. Malibongwe luzukiswe igama lakho. Sinike ngoku ukholo oluphilileyo ukuze lukwazi ukutshilwa phakathi kwabantu bakho, ukuze wena nathi sibe nawe ubukumkanini bakho. Haleluya. Indumiso, imbeko, uzuko nodumo kuwe kwigama lakho elimangalisayo elizukileyo likaYesu. Ingaba niyakholwa ukuba iNkosi yakwenza emnqamlezweni eCalvary? Amen. Hallelujah. ingaba niyakholwa ukuba uThixo uliphaphela ilizwi lakhe ukuba akwenze oko akuphumelelisileyo kwinyaniso yalibandla. Amen. Haleluya. Udumo nozuko kuThixo wethu. Yanga nalo ugqibela angapheliswa agcwaliswe luthando lukaThixo ngobaba lukaThixo. Haleluya. Makabongwe uThixo Nkosi. Yanga iyure yokholo ingaba ifikile kwaye ngako ixesha lokuvelela okungcwele lobabalo nokuzaliseka kwazo zonke izithembiso phakathi kwabantu bakho. Yanga uloyiso lwakho lungatyhilwa ngokwaneleyo kuyiwe ekusiwe ezukweni nakwimbeko yegama lakho elimangalisayo elizukileyo elingaphezu kwawo onke amagama, kwaye egameni lenkosi uYesu Kristu samkela ulweyiso lukaThixo njengenyaniso engcwele eyobomi bethu bokholo ngoku ngokuhlwa nje. Kwaye siyakubulela ngokuyenza ibonakalaliswe. Haleluya. Haleluya. Nkosi, siyakubulela, siyakudumisa, siyakuzukisa. Isiwoko besingena kubophelelo Satan ebengena kubamba kwaye ukufa belingena kukusa ekonakaleni. Nkosi, usibonise indlela yobomi nosindiso nobabalo. Siyabulela ngako oku. Usithathile wasikhupha kwinqanaba lobumnyama wasibeke ebukumkanini bukaThixo, ebukumkanini bothando. Siyakubulela ngako oku kwaye siyakwamkela njengenyaniso engcwele. Nkosi ethembekileyo, sixolele kude kufikele apho sikwazi ukukholwa ukuba siya kuba nawe kumsitho womtshato. Kungcono uzityhile ngoku nje ngovukileyo phakathi kwabantu bakho, Msindisi. Samkela ngokuvulelekileyo ukholo lwethu oluncinci. Siyacela ukuba womeleze ukholo lwethu ukukhulise, ukunyuse, uze uzityhile phakathi kwabantu bakho kusiwe eluzukweni nakwimbeko yobabalo lwakho nangawo umvuzo wentlungu yakho. Mvana kaThixo, siyakubulela kwaye siyakudumisa. Haleluya. Haleluya. Indumiso, imbeko nozuko. Haleluya. Makabongwe uThixo. Makabongwe uThixo.